Country Records.
Aho sina bana rakabije naguhuru kundo dakeneye aho singaburiro wijose kandi nginzaririmo kumbaga aho sindirimbe zahararutswe nkabandi guterera nsango wamanutse kasasira wakangutse Kombi tetejeho Bembosa mahoro Mutemo kanja Bikanera kuibazo Baiba Esura munda Ura munda Mukuna jirukunda Baiba Sobo sinchaka kwambeka uwamaze kuremba ari nayo mpamvu bimbona aho sinsiga uwantu kereshwe kandi njyewe mfite umwera mfite umwera ubi inzu ntiyuzuye njye nkabanyisiza Mu kibanza kitahari Uruko mbitekerejeho Bimbusa mahoro Umutima ukanya Bikanera kwibaza Yeah.